usheule mbona ushe usheule ngumfwa naita ishinalyo eta ulinja suka nafaya mongana yonse ta ulimo alenje vana uya kuzilesa ushechishinka naleche tekela ukabafye wino nombachishi chafilwa mwele sanga fwe Antu chafina Mwele sanga fweni Antu chafina Ifila mafya nifya mbona Na menzo ya niyauna Umutima wandi wakalipa Na mepushwa engi mekwe Kuya ndelomba kwa maka kulilesa wandi bantu motema wandi wafina no mwela pela nelio pali fionse nde ufwa ishina lia
Shit.